na 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 na. Hey, it's your boy again.
Record boy.
Vibes on the beat.
Gimme my lighter. We know some team a fighter. In you girl, you my like her. Kufu gila wonderful car rider. Danye Daniela, and you are so sweet like banana. In your body Daniela, I when I look at your team a kwange guwa mutefu. Anu, you give me your love, give me your love. Touchi my body, I touchi your body. Hey, baby, kulio. Kulio, mkono kwendo usa.
Kulio, dani.
Kulio, na 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 na. Kulio,
mrebi.
Kulio, mkono kwendo usa.
Kulio, dani.
Kulio, na 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 na. Kulio love. Unange nkola love. Yeah.
Baby,
kati mkono kole chinga mkulio baby. Sikatunda kamuluma blending, yeah. Tell me, honey, kumu kwano kwa kusonera. Sone, sone kusonera. Kumu kwano kwa kuyinyirira. Yiyanji ya kupangira. Kula kawani, kumu tima basive chiwani. Ganu majani, witabula kacha itanga wizi. We do make love, baby. Kulio,
mrebi.
Kulio, mkono kwendo usa.
Kulio, dani.
Kulio, na 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 na. Kulio,
mrebi.
Kulio, mkono kwendo usa.
Kulio, dani.
Kulio, na 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 na. Kulio love, baby, giriza nguwateko.
Kanguwateko.
Kaya dinafunye gari moto kwa giriza nguvugemu.